njagala omukazi omulungi era siira oyo ke mufuna nga mbita ebyokwagala mukama mulungi muzudde kwembadde njagala muzudde nze ne kuno omutima muwadde asudde mulava atagenze alazeewa njagala mukazi wange
ayise ayise wano
anyamulabidde kabange
ayise ayise wano
nonya mukazi wange
ayise ayise wano
anyamulabye ko jagenze
ayise ayise wano yakolola
kisikuliti akazigo mumanyi obumwa bwansale nkuba peneti budimpo bwokumatama bwasekanfa bwomi butono mulungi mumpisi mumpi muwanvuzi muwanvu awunya bulungi kize simatiledi mabebi yanyamundabiddeko abange mpulira n'omutima gwereze akuvuga supidi nga ndeke banange simanyi najagenze omubuuza amagala marungi lake yantere ndona mwavu padongo talina siringi naye nze nikwetaka mulwasita ku marijuana njagala mukazi wange
ayise ayise wano
anyamulabidde kabange
ayise ayise wano
nonya mukazi wange
ayise ayise wano
anyamulabye ko jagenze
ayise ayise wano yagolola
siira njagala omukazi omulungi era siira oyo ke mufuna nga mbita ebyokwagala omubuuza amagala marungi lake yantere ndona mwavu padongo talina siringi naye nze nikwetaka mulwasita ku marijuana.